نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مونغ مجزل وزي لشنا اي كماسو لجسانو تمكالا توغمبو تانا زنا دي زينا zimene zingatithandize ifeyo kutukuka mu moyo wathu makamaka umoyo wathu wa uzimu nje timakhala kwambili tukambirana za maubwino ena ndi ena okhuzana ndi kuwelenga durude kuntumizila zabwino kumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kudzera mu durude osaiwala akamati durude ndi mawu aja onena kuti sallallahu alaihi wasallam kapena durudu sharifu imene timawelenga mkatikati mwa swala paja tikamaliza tahiyatu lillahi wasalawatu watayibatu timazawelenga dua yake ina yake yonati allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad kumapita kutsogolo ndiye imene ija imatchidwa kuti durudu ndiye tikamasokosa munkhani yokhuza ndi durudu timakhala tikutanthauza mawu amenewowo ndiye zimene zije ndi maubwino ake tikamati maubwino tikutanthauza za sawabu zimene zili mkatikati monchitira zabwino mofunira zabwino momuwelengera durude mtumiki wathu Muhammad madaiso ndi mtendeza la zipite kwa iye ndipo mutu walelo ndi mashimo azaka 53 akhululukidwa mashimo azaka 83 akhululukidwa ndiponso sawabu za zaka 53 zilembedwa kucholela mukubweleza durud 53 tsiku lachisanu kuwelenga durud kokwana ka 8 tsiku lachisanu munthu mashimo a zaka 8 akhululukidwa komanso kulembedwa zabwino kulembedwa sawabu kangati wakhala ukupanga ibada yosiyanasiyana yana full kwa zakaso 8 nge ubwino wake ndi umenewo ne hadithi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama imene ikuchokera kwa Sahal ibn Abdillah radhiyallahu anhu amene akunena kuti qala man qala fi yawm aljum'ati yani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adayankula ntenga wallah madaliso ndintendeleza Allah zipite kwa iye kunena kuti man qala fi yawm aljum'ati ba'da al-'asr allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam 80 maratan ghufirat lahu dhunubu 80 aman akhrajahu ibnu bishakwal ndiye hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikunena kuti muntu amene angawelenge durudu kokwana ka 8 kutha kwa swala ya asiri tsiku lachisanu kuwelenga durud ka 8 durud yake mau amene tanena aja onena aja kuti allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam munthu amene angawelenge mau amene wawa ndikumango wabweleza mpaka nakakwane ka 8 tsiku lake likhala lachisanu nthawi yake ikhala kutha kwa swala ya asiri uli chikhalire choncho wosanyamunga yake kuwelenga hadithi kuwelenga dua imene iyi durudi imene iyi ndiyoti munthu ameneyo Allah subhanahu wa ta'ala azamukhululukira mashimo ake amene wakhala akuchita mashimo ake makamaka mashimo amene ali ang'ono amene wakhala akuchita kwa zaka 8 komanso Allah subhanahu wa ta'ala asamulembera zabwino zokhuzana ndi durudi imene anawelenga zaka zokwana 8 nkhani imene ili yosangasa kwa basi yoshokera kwa Allama Qastalani rahimahullahu ta'ala ubwino chabwino chimene adapeza atachulukitsa kuwelenga durudi mawu amene wawa katswiri wodziwika bwino wa hadith akulemba mbuku lake bukulo likutchedwa kuti mawahibul ladun tsiku lina iye akulongosa nena kuti tsiku lina ndinadwala kwambiri moti madokotala anada ya ntima chifukwa cha thanzilanga sonyeza kuti analuza hope panalibe chiyembekezo china chilichonse choti ndikhoza kukhala moyo ndipo ndinakhalabe ndi vuto li kwa zaka zambiri kenako tsiku lina panali pa 28 Jumadil Ula mchaka cha 893 AH sonyeza kuti chimwalilireni mtumikiso chishokereni mtumiki sallallahu alaihi wasallam kumaka kupita ku Madina munawara ndili ntulo ndinaona masompenya mmene ndinaona munthu ali ndi kapepala mdzanja lake lolembedwa kuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallama walamula kuti mankhwala apatsidwe kwa Ahmad, mankhwala awa apatsidwe kwa Ahmad ibn Qasṭalani. Ndiladzuka ndidapeza kuti palibe ululu uliwonse wa matenda anga umwe ndi madwala, senza tikudzela mu kuwelenga durudu ya Mtumiki sallallahu alaihi wasallama. Munthu ukhoza kuchila ku matenda enake, munthu ukhoza kuyankhidwa madwa amene ukupempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tipempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase kuthekela kuti tizichulukitsa kumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.